Hell is a bad man thing. Need a king. Cause I'm fully in. Alright. T-T-T-T to the Adam and the Marty D-A-T. Again, girl, them to come.
La on the beat.
Yeah. See you, my vagina. See you, my vagina. Anapenda mabazenga, see you, my vagina. Anapiga simu yangu siku na mchana. Anapenda mabazenga, see you, my vagina. See you, my vagina. Anapenda mabazenga, see you, my vagina. Telephone na ringu siku na mchana. Nijua mini mnyama kwa saina daisu. Mungu smoking di papu jini eki bring blue. Mini street mini chokus kwa saina die glue. Na mapenzi sa niumize kwa saisi die blue. Kauna ni pe boro si foto. Kauna penda si tengwe ni follow basi kwa loop. Kini pe a space na kupeleka kwa moon. Nekifwene sema time kwanza vile eko noon. Arapenda na basa basa na mkimbizo kwa win. Ite mara saba bado sizi come quick. Kama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sunny fire mina bring so. Hanani kunywa kini daddy, me nam punish you, mean your daddy. Let us, my ding on up, I mean your daddy. You co addicted, mean don't a deal. I'll bring the mamas and see you, my vagina. See you, my vagina. I'll bring the mamas and see you, my vagina. I'll pick your single young siku na mchana. I'll bring the mamas and see you, my vagina. See you, my vagina. I'll bring the mamas and see you, my vagina. So we telephone and ring siku na mchana. So baby, watch a missionary, so sir, right back. Ni official man si fila na mitai. Sija anza ndo ni melankotai. Nakula nyama mbichi and don't ask me why. Nipe kicho nipate wisdom. Warm lips zangu siku kam na kandom. Mere mende bile pepa ajisikia. Mekitana na nikumbuzo mora na sito. Hile kiuno kuna yo manze si wizi wist. Hii na imada manze iwe delete. Kabla bate beta manze minyo depressed. Na haki kuwa msana na chaku regulate. Kaudu manamba bajo siku uji alie juu mfate uko mbajo si suki. Nenda ronga jani si fupi. Na misi wanakuri so faka zikuri. Arapenda mabazenga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mabazenga siyo mafijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mabazenga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mabazenga siyo mafijana. So mi telefona na ringu siku na mchana. So ojende duanyore. Ojende dondore, ojende yoyore, ojende duanyore, ojende duanyore, ojende dondore, ojende yoyore, ojende duanyore. Arapenda mabazenga siyo mafijana, siyo mafijana. Arapenda mabazenga siyo mafijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mabazenga siyo mafijana.
Call.